emamba sengi chabule chabule mamba mina ngiso nige zingane ziningi ngihlala ngiphuke emapushweni yami
Chabule mama